zero zero
one. Fire, 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 fire.
Niko razi nunze kila kitu changwe kwa jiri yako, cause we fall in love. Fall in love. Ah yeah, isia zangu zimegonga kwako. Nime fall in love. Fall in love. Yeah, siju mine kerizi paka naongea peke yangu. Azini ichi zangu feeling za jirudia. Yeah, sijui mine kerithi paka naongea peke yangu. Azeni ishi zako feeling za jirudia. Yeah, mwendo wako pole so faster.
Yeah,
uku nyume umeacha disaster.
Yeah,
kupiga timing upate faster. Faster. Yeah, yeah, mwendo wako pole so faster.
Yeah,
uku nyume umeacha disaster.
Yeah,
kupiga timing upate faster.
Baby, yeah,
aje
aje anione,
aje
aniliwaze,
aje
aje aje
aje
aje aje anione,
aje
aniliwaze,
aje
anione,
aje
anione. Wanasema hasla choki na mshaji koki kwa maneno matamu. Hey, na wala sitosikia za uchuki, sitojali umelala na nani. Itaje zibahari zangu moni usiono stana, cause you're one in a million.
Mwendo wako pole so faster.
Yeah,
uku nyume umeacha disaster.
Yeah,
kupiga timing upate faster. Faster. Yeah, yeah,
mwendo wako pole si faster.
Yeah,
uku nyume umeacha disaster.
Yeah,
nipige timing upate faster.
Baby, yeah,
aje aje anione,
aje
aniliwaze,
aje
aje aje
aje,
aje,
aje.
Miss, namtaka, aje kwangu, music,
like that.